kolo na ye
Ike
bu aseli mosala na ye
Bangobate Bangaka biso to sala ye Bo bango bakamata Bangaka yali ki abongisa ye Bo bango badonwa ye
Bangaka
biso to sala ye Bo bango bakamata Bangaka yali ki abongisa ye